Zema, 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 diploma, mtoto wakawe, paka mawe, baba. Nipe ni kubari, wapi ya gaiteja, salimia baba dula, doksa. Wapi ya mizika pinga, baba harapa.
Baba Chadi, what's the minute?